okunoonyereza okukyali okupya okuva mu Makerere University mu kitongole ekivunaanyizibwa kunoonyereza ku mawuggwe n'endwadde ezigakwata ekya Makerere University Langa Institute kuzudde nti abantu 82 ku buli 10 abali wakati w'emyaka 12 okutuuka ku 19 egy'obukulu mu Kampala balina ekizibu ky'ekirwadde ekya asima, kyokka ng'ekirwadde ekyo bangi tebannakitegeera bulungi so ng'ate n'abakirina nabo tebannabakutegeera bwekijanjabwa. Bino byonna aba Makerere University babitadde mu kitabo kya Science BMC Pediatrics 2025 ng'abantu 263 babadde beetoloolerako okunoonyereza okuva mu masomero ga secondary 17 kyokka bonna babazudde nga balina ebyafaayo ebikwata ku kirwadde ekya asima ng'abanoonyereza beeyambisa ebyuma eby'ekikugu ebiri ku mutindo gw'ensi yonna asima control test. Abanoonyereza nga bakuliddwamu Dr. James Davis Katumba wamu ne Professor Bruce Kirenga ne Dr. Rebecca Nantanda baazudde ng'abantu 81 n'obutundu 8 ku buli 10 kubeetabye mu kunoonyereza kuno abasinga n'engeri gye baafunamu asima ono nayo tebagimanyi bulungi. Abanoonyereza bagamba nti bangi ku bantu bano baafuna obulwadde buno nga bakozesa entambula eya lukale gamba nga takisi awamu ne bbaasi. Bagamba nti embeera y'empewo egenze yonooneka mu kibuga Kampala n'emiriraano naye eyambye nnyo ekirwadde ekya asima okukwata abantu bangi.